Kwanza siyo kutapika dhambi. Nahitaji sana baby uwe nami. True love baby siyo money. True love baby kuja nami. Show me love baby come let's go. Nilikupenda kutoka tukiwa wadogo. Kakulia mita kukule kushoto.
Tumonyeshe watu penzi letu.
Nika kama nimerogwa. Wana niona muoga. Mtima wangu umeiba. Nasikia na fever. Sema, chote nikilete yeah. My girl tete yeah. Nataka nikuvishe pete yeah. Pretty girl tete yeah. Sema, chote nikilete yeah. My girl tete yeah. Nataka kunguze makeke yeah. Bim! Pangu vila katete. Katete iki wakubaruri hakepe. Kankutwa lingula gena vasei. Mbala gena funyanya galate wabei. Show me love, baby, come on, let's go. Nilikupenda kutoka, tukiwa wadogo. Kakulia, mita kukule kushoto. Tuonyeshe watu penzi letu la moto. Pretty girl tete, sema, chote nikilete. My girl tete, nataka nikufishe pete. Pretty girl tete, sema, chote nikilete. My girl tete, nataka punguze makeke.
You already know.
Pretty girl tete, sema, chote nikilete.